Yeah.
Just follow the beat.
When I'm a moon,
you know it's all this.
Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts my rounds in a koki. Baya panga poli bizo tuma mafone walenga baya kuya baya. Baya kuya baya. Baya kuya baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya.
Simuntu wele tako chivereshi. Baya ama funika chesmile kumfeshi. Olo tika inda pa tempo tima faka po pempelo. More life kulima baya olo paka chelo. Ambuye muzi enda nao futi makelo. Yaziba vomela kulibaya you can say no. Mix up wa ine na tile moneti. Pick up a counter, change gula bread. Abuela bondi ya gona kubeti. Baya kausha fight hivu lila mashete. Walenga baya, kuia baya. Nishina bola, siya mba. Ikayamba iwe suta mba. Apa sonka razi baya, akamba. Baya aseke sa kuchira vene maza. Baya avoma no kupore sana kansa. Baya achira na Ronaldo pachivanza. Futi ni best dancer.
Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts, my rounds ina koki. Baya panga po ulibizo tuma mafone. Walenga baya, kuia baya. Baya, kuia baya. Baya kuya baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Baya kuya. Walenga baya kuya. Kwata ko order. Defo wangala na vanove noti kuna roda. Check. Tuma swoops na masimao ya kufoja. Na vana vajawase wako sonti ya bat. Sims YouTube is a sana. Icha kumbika mwexpress na vagai wala. We hustle some paka tuwa kwata. Ababu atatevesho kushi kwata. Bali na boss brand. Tepavulo na master. Umwene kumalebo na malebo bash pump. We mother them who cover and look what we shika. Valenda feni pesa, woba sika. We on fire, ukuchila na pambaula. When it comes to this, shilanda ngabale. Titi ulipe, bando ya sila. Pejingi ulipe, na phone ifuno zima. Pati umbandi wa shota. Wezo tonita cha muliba. Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts, my rounds ina koki. Baya panga po ulibizo. Tuma mafone walenga baya. Kuia baya. Baya, kuia baya. Baya kuya baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Baya kuya. Walenga baya kuya. Yo Mr. Bright, wasa kuya, wabaya watundimwe. Wasa kuya, wabaya watundimwe. Yo Jamila, I got you. Yo Ben Breeze, federal government, I got you. Give me your mabazis on.
You sound so perfect.
Break it.
For this beat pafirimba, I got you.
Just follow the beat. You know it's all this.
My name is Moon. Check, check.
Check, check. Check, check. Check,
check. Is a bad. Yeah. I shut the bad. What in case I shut the bad?